Grizzly. 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 Thinking about the grizzly. Thank you. I'm thinking about the
WRCT Pittsburgh.
WRCT Pittsburgh. Welcome to our little experiment in freeform radio.
Possibility of lung cancer can be pretty scary, especially if you're one of approximately 8 million current or former smokers at high risk. That's why SaveByTheScan.org wants you to know that now there's a breakthrough low-dose CT scan that can detect lung cancer early, and it only takes 60 seconds. You stop smoking, now start screening. For an easy quiz to see if you're eligible, visit SaveByTheScan.org. It could save your life. SaveByTheScan.org is brought to you by the American Lung Association's Lung Force Initiative and the Ad Council.
Je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. Je dirai tout à Delphina. Ah, Georgette. La fille au pantalon. Georgette à moi, na mama. Tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. Je dirai tout à Delphina.
Oh, cousine, Georgette, laisse-toi aimer.
Georgette à moi, na mama et kiss. Tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. Je dirai tout à Delphina.
Oh, Georgette, oh, cousine. Y'a moi, na mama, et
laisse-toi aimer. Georgette à moi, na mama. Je dirai tout à Delphina.
Ah, yes, ladies and gentlemen, welcome to the Timbo Sounds, the culture show.
Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pidonné.
And from the beginning of the show, you're listening to Rumba. This is going to be the Rumba culture set. So keep it locked. We're going to play songs from the 60s, 70s, 80s, 90s, and 2000s. Artist name is Sam Mungwana. Sorry, Sam Mungwana. Song's called Georgetta. Let us know where you're listening from. 412-499-5000. That's the telephone number here for the Timbo Sound Show. We shall big up your ends. We like interacting with our listeners. This is your radio show, not my radio show. We're broadcasting from Pittsburgh in what we call the Pittsburgh Rumba Nights. Welcome, everybody. Let us know you're listening from what part of the world, what part of the U.S. We'll let you know where you're listening from, yeah? Welcome, everybody. Let's enjoy this one.
Ah! I'm going back, leaving you and continue my trip. From Botswana, I'm going back to Zaire. I will never forget all the time when you were staying together. I'm going back, see you next time, Seguru. I'm going back, leaving you and continue my trip. From Botswana, I'm going back to Zaire. I will never forget all the time when you were staying together. I'm going now, see you next time, Seguru. I love you, Zimbabwe. Zimbabwe, beautiful paradise in Africa. I need you, my country. I will never forget you, Chimurenga, Zimbabwe. I need you, my country.
Bozoba na ngaye, wanetali sengai moko. ata batongi batonga kosoba yango ezali se yanga baninga banga ye botika ngai na bana kimia Kamboteo, boti kangai na vanda, na vanda na buzo banangaye, wanetali sengai moko, ata batongi batonga, buzo bayangweza lise yanga. Baninga bangaye, boti kangai na vanda kimia, na mokili yoyo to jali. Etali se moto na moto Bozo batu mayele asali Otikande ba songi songi na bino e Songi mota sali ye loko na ye Botala ye moko na miso Songi okanisi yonde mayele Wanetali se yo moko na bozo ba Na mokili yo yoto jali Etali se moto na moto Bozo batu mayele asali Otikande ba songi songi na bino ye Soki moto sali ye loko na ye Botala ye moko na miso Soki okanisi yonde mayele Wanetali se yo moko na pozoba
Si mwemeo depi na nina na Toujours itou dans la gai Quelquefois à mon corps défendant J'ai au moins pas ni réponse pour tao Oh non non
Mama
Les mots qu'à songer on peut pas attendre
Mama,
tout coûte ça.
male du kosofan wi ala se ya ku san you ile you ila la vila la vila la vila bo eva you male du kosonda wi la ya se ya ku san
Hello, if you're joining us, it's the Rumba Culture with I, Dr. Kenya Osi Radoli. Broadcasting from Pittsburgh in what we call Pittsburgh Rumba Nights. And you can tell we're playing from our archives because this music is timeless.
Motema mosepelaki, yebe ani makinga, ebongi no balana. Babotiko baboye, balingi baeba pukwana lingiye. Gai pena lobi, abebisa ya yebanzela. Azela kina kola. Soki boko tunaponga imwana na mala. Nazalina motema ya moto pona ndima eloko na kolikaka mibali ya mbongo mpe bawatiru bayelanga nalingaka bakote nalingise mwana oyonga na lulakala ya misokola lisa nakoya kokufa pamba soki bokopekisa mpona zala na ye. Nalingiye, nalingiye, solo na motema, pano mundi baye.
Sala attention, ya solo. Mikolo to kaponi ezali mingi. Okokitango mosusu kokanisa ngai. Pe okokitango mosusu kolota ngai to kokomela ngai. Me nalingi te nokasima na ke mai lingani. Batela dignité ya ngai na yo. nalingi te kokota na mobali mosusu ti ntango ngai na kosilisa bosu na ngai ida
bapense nini yo osweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida bapense nini yo osweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida
nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka ye kokaki kondima povanda na ye ata pamba ye
bapense nini yo osweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida
ah, ida depuis nde nakoma wana mikili naza kotindela mikanda mokanda moko ozongiselaki ngai ezalaki na sanza février ida nasi nakomeli yo soki mbala mitano ozali kozongisela ngai lisusu réponse te likambo nini ida nazali koyoka bazali kokomela ngai na bato meme baningano ya motema me nalobi lokola nalapaki ke nalingi yo nakovanda obele na yo ida
bapense nini yo osweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida bapense nini yo osweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida
nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka ye kokaki kondima povanda na ye ata pamba ye
ida vraiment nayebi ke kokota ya ngai na yo ezalaki nkaka pamba te nakangaki lopango te mokolo bafamile na yo bazelaki ngai toyaki te pamba te noko oyo apotama na mama na ngai azalaka na voyage oyebi epai na biso noko azali très important na makambo ya libala ntango azalaki te mwaye mpe te oyo ezalaki te
singai vraiment opesinga numéro ya balabala mpe na zone vandaka te flora
nabangaki nabangaki kopesa yo adres mobali na nga zalaka matata o mingi ye
kasi nasala boni lokola nalingi yo sala nokinoki ngai na yo tokutana ye tokutana ye
nasepe nazali na mobali na ngai diye
sala ngai plaisir tokutana tosolola nakanisi okoregrete mokete o flora
nayebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na nga nazali okipedie
flora nalingi napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kosengina yo flora
na moke azoka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai poodie
eske okoki kola mopali na yo natala soki akokani na ngai flora
eske yo mpe okoki kolakisanga mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini ye
tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolinga na ye
ngai mpe nzawe moto atindanga libala aboyi nakosa mobali na ngai odie
mokolo kokufa akotuna yo mobali natindaki oboyaki ye tina
yo mpe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozalaki koluka mwasi ya moninga otina ye
flora okosingai vraiment opesinga numero ya bala bala pena zono vanda kate flora
na banga ki na banga ki kompensa yo adres mobali na ngaza langa matata o mingie
kasi na salaboni lokola na lulio sala noki noki nga na yo tokutana
na boy na nga o sali na mwasi na yo ngai pena zali na mobali na ngai die
sala ngai plaisir tokutana tosolola na kanisi oko regrete mokete o flora
nayebi maloba ya mibali ya mikolo oyo kasi mpo na nga na zali okipedie
flora nalingi napesa yo likolo na bomengo na nse banani bazali kokosa yo flora
na moke azoka na moke apesaka ngai wana ekoki na ngai odie
esko kola kisangai mopali na yo natala soki akokani na ngai flora
eske yo mpe okoki kola kisanga mwasi na yo natala soki ngai naleki ye na nini ye
tala ndenge borataka bashanse na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo tolingana ye
ngai mpe nzawe moto atinda ngai
Il y a que de sauter, Jean.
batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela monenge tometa kisatu, batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela monenge tometa kisatu.
Ladies and gentlemen, if you're joining us, it's the Rumba Culture Session with I, Dr. Kenya O.C. Redoli. Song reminds me of my two siblings, older siblings, David and Edgar. We had left Nairobi, we're traveling all the way to Busia, Kenya. We're actually going to pick our father because he had a medical appointment back in Nairobi. And Edgar was driving and we just cleared the escarpment and we're just coming down now to Kisumu City. And we will listen to this song, Batela Makila Nangai. My goodness. Nostalgia. Rumba music, yeah? Tembo Sounds of Culture. 412-499-5000. This music is in our DNA. It does something. Does something to us. Listen to Rumba at room temperature. Let us know where you're listening from. We'll big up your wins. It's what we do. We can't enjoy this good music by ourselves, yeah? Yes. Group is called Madilu System. Sounds effect, let's go.
Gentil et sope sa kangaya maloba. Lelo na yebi. Nase amote molinga kanonga ite. Fantôme. Lelo na yeko surprendre yo. Nakateli sanga ya bando ki osali. Kosale langa ifo témoignage. Menateli pena seki. Pona yebi. Nzete bako waka libanga se oezali. Nambuma. Chéri Galion. Gentil et sope sa kanga ya maloba. Lelo na yebi. Na se amote molinga kanonga ite. Lelo na yeko surprendre yo. Na kanjeli sanga ya bando ki ozali. Kosale langa ifote mwanyaje. Menatali pena seki. Pona yebi. Nzete. Bako bwaka libanga se oyeza li mama na mbuma Sakari baba swa
Yorote makae moto na moto na makolo na ye
C'est vrai
Oyeza makela emi makas
Palana banda kwanza mbolo sambela Yesu kaka kola kanga mabeo Omer Muela Nazala kaninja soki o simbio ziki tika ngai garatwa na la fina ngai Kabongo Muela Yangala vina pesa nyosona momo ngwe Savoko Lucana Zotanangae, sans effet, Maître Zico, Pafi Kalunda. Yo moto zala ki po sokola mine fo ba kangona ba soda mine na nzoto Okomi kolo ba n'importe kwa mo baila ngai Na mama mbongo na ngai Ya zando ya tipe kwa mo baila ngai Ape zando kufa mo baila ngai Baninga nyo soba kufa na yo mayavyo mo baila ngai Na komo oteka mwa fofu ni bosolo pango Benefisi ni nazo na lesa mo baila ngai Mobile ngai Tala ndenge okoma mobile ngai na tongo la mbuka bo sokolate Poti na misu Olati liputa monene Obe kobeta dame Misolo ya politiko otika te Mobile ngai Baloka yo na nani mobile ngai Na evite mobile ngai Sona lo bani mobile ngai Moko mosuzo leke na bambini mobile ngai La komo mesana kolate ekateni Okoti na lopango ya bato olobi obuka file fer opama na lipapa bakanti bakanti moyibi mobaye na ngai balandio babeti yo mabe mobaye na ngai vraiment mobaye na ngai olagisi nga ba diplome belé mobaye na ngai olobi na ngai otanga na université ya Sorbonne mobaye na ngai mena ebite bandozo ba diplome sala ka pete mobaye na ngai nalo bani mobaye na ngai nalo banini mobaye na ngai mawele kimi mobaye na ngai
ah mobaye na ngai
Bali nangai nalula yo tro melo ke luta yo bosenzi
mobai nangai
moko musuna somilo brosa ta mobai nangai oniki mino makile tondo na monoko ngana bangi na kanti bazobisho na moto to maître jo na beto likofi nzoka nde onika mino sa fe 40 ans mobai nangai wabike mawele kinga mino mobai nangai na ebite zokona na lokai yo Sokona baninga botanga kelese sika moko soko famille na ebite Oyelinga li solo lokola ba remane gouvernement ba kotio na kati ya maloyi Dozu radio ba voisin lokola tozanga radio toyokiti ata komono na kati za te mobile na ngai na ebite lokuto za lango na ebite so tokosuka wapi
Thank you.
kiti pondo mobesu nanda kwa taba
Ladies and gentlemen, Bilia Bell. Oh, Bilia Bell's music, her voice. Oh my goodness. Great stuff, good stuff. Rumba, Pittsburgh Rumba with I, Dr. Kenya, Osi Raduli. Coming up next is Papa Wemba, Show Me the Way. Another classic. (laughs) 412-499-5000 is the telephone number right here. I hope you're hearing us loud and clearly. Rumba music is in the blood, is in the DNA. Can't run away from it, yeah?
Show me the way I can go.
Thank you very much for those who caught the Tembo Sounds the Culture Show live. And if you catch us on the podcast, thank you as well. Papa Wemba, legendary song. We're going to go into Samfan Thomas, Nang Makasi. That should be the last song for the Tembo Sounds the Culture Roomba session in what we call the Pittsburgh Roomba Nights. Yeah? Take it easy.
Are you ready now?
Yeah!
Everybody clap your hands. 1, 2, 3, 4. One more time. Okay.
Hey Pittsburgh, this is Eric Harrison coming to you with a heart full of gratitude on WRCT Pittsburgh. Rock on, Yinzers.
Hope in the midst of an overwhelming situation.
Alcoholism is a disease that can affect any family. Everyone suffers, but there is help and hope at Al-Anon Family Groups.
Al-Anon gave me my life back. I'm a better father and husband.
Are you in an overwhelming situation because of someone else's drinking?
Al-Anon and Alateen can help.
Local and virtual meetings are available. Maybe one could work for you. Call 1-866-200-0033 or visit alanon.org/hope.
Use prescription opioid pain medicines can spell trouble. They can spell risk if taken by someone they weren't prescribed for. Harm if accidentally taken by a child or pet. Or overdose if they're not used as directed. Safely dispose of opioids before they can hurt your family. Find a drug take-back option such as medicine drop boxes. You may find these in your community, at local pharmacies or police stations. Visit www.fda.gov/drug disposal.
I'm Dr. Ruth Westheimer, and if you listen to WRCT Pittsburgh, you know that in most cases, size does not matter.
Reach the eye.
So, if you're outside of our coverage area, remember, you can listen to WRCT online. Live streaming available at www.wrct.org. WRCT Pittsburgh. You have no excuse not to listen.